olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu e whaitau miliona tangata i Amerika, olo olafo i le asoa lātou pālota i se tete se fulu male ono male territory e tasi. I whaingā pālota o primaries, lea e masani o na wha ingoina o le Super Tuesday. Ele i mai a le whaitau wina o le pālota i Iowa, a e fōlinga mai, ua fulisia le vaianga upuwhai a le Democrats i le langolongoina o le peresetene olo o ienei Joe Biden. Olo iei le popolenga i sui o le vaenga upuwhai i California. Ona ole tūlanga mā walalo le au whai o tangata na āwai e pālota. Nā ole se fulumale whāpasene o tangata e mawhai mā ngavaa e pālota. Nā āwai atu malafoa nā tau pālota. Nā whaalia i te tasi o tangata anu o California le whaanoa noa. I le le ano tangata anu i le whaiaolo lātou tiu te wha demokarasi malafoa lātou pālota.
Oh man, this is a crazy one. I mean, there's someone that I really hope does not become president. And so I think, you know, even though I don't think there's any question that Biden is going to win California the primary, but still it's like get in there and get those votes happening because I don't want Trump to be president again.
O loo te ena e le minisita o le vai fafo Penny Wong tu ua inga a le sa avea ma pale mia i lalo le whainga malo le leiba i tausanga ua ma vai Paul Keating i le faa ono ono le malo tele i le vai fea aloa i masaina. Na saunua Paul Keating i le asona nafi ma i ata ua le manino o le ese esenga i le vai o fuafuanga le whainga malo o iei nei i le malo tele o Ausitalia ma i si atunu o le ASEAN. Ma ia wāla awa i fōi, i le te tau i le mālo te leo na whaatea, le te itai o le whaala potopotonga le ASIO, Mike Burgess. Ae na saunoa le minister o le waifafo Penny Wong, o le aia te tau o Paul Keating, le whaali o na lava manatu.
Well, look, I think there are a range of different views within ASEAN about great power competition. But one thing that does unite ASEAN and which Australia shares is a desire for a region which is stable. You know, one of the things that goes to stability is making sure there are rules, things like the law of the sea, making sure that there isn't dangerous or risky behaviour at sea.
Le Minister o le waifafo Penny Wong. Ua tuwine le whamisinonga whaavao mālo le International Criminal Court, pole ICC, ni tusi sai sai mō tā itaisi ni o le military o Rusia, Sergei Kobilash ma Viktor Sokolov, i tu ua inga o soli ngā tūla whono i taua po o war crimes i leo sofa inga o Ukraine. Na whaalia le ICC, o lo lava mō ni mau i le whaia e ila ua nei, ta itai o le military o Rusia, o ni osofa inga i vaenga au na lata itaia, o sofa ingo no fuanga e ngosi e ile malosi e le tise Ukraine, i le vā o kitopa lua afe lua se fulmele lua, ma mati o le lua afe lua se fulmele tolu. O tusi saisa ilo na lua nei, watu uina mai, ele ICC, le International Criminal Court, e fasanga, ia Sergei Kobilash, ma Viktor Sokolov. O le prosecutor o le ICC, o Karim Khan.
Any commander in Ukraine or elsewhere, in situations where we have jurisdiction, are on the clearest possible notice that we are active, we are moving with purpose, and the law is not there to adorn the law books. It is there to protect those that are being targeted.
Le Chief Prosecutor or the International Criminal Court, Karim Khan.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.